no one fall me. Wapige kwa matendo yako, kwa mipango wanapanga wao. Nipitishe kwa dirisha, milango wakifunga wao. If God is for me, who can be against me? Nikisimama kwenye battlefield, sihitaji jeshi. Unipitishe kwa mitego, kwa yenye wametega wao. Walio na vikwazo, Baba kutana nao. If God you're for me, whom shall I fear? Nikisimama kwenye battlefield, you are the army. Unanipea sako kwa bako kwako nasongea. Unanilisha, unanilea, mie wako mtoto, unanidekeza. Niende wapi, ni wapi nitakuwa salama kama si kwako? Nifanye nini, nini nitaweza kama hujanipa uwezo? Mimnyonge bila wewe, mimnyonge bila wewe. Nisiwezi bila wewe, nisiwezi bila wewe. If God you're for me, whom shall I fear? Nikisimama kwenye battlefield, you are the army. Jeshi, you are my everything that I ever need. Ah, to get me away. Ah, to get me away. 100% penzi unanipea, sako kwa bako wako najongea. Unanilisha, unanilea, unanidekeza, nateka. Nadeka, unanidekeza nadeka. Nadeka, nikisimama kwenye battlefield, you are heavenly. Nategemea wewe, nategemea wewe.